mene chikaga tu olandinga yuko na tawa boy kutoka black and white yaza mcheka kipofu kisa au ni ukamuona kimeo afukumbe mwenzako anaiona kesho kuliko leo yaza mcheka kibagoyo kisa na meno ukamuona kimeo afukasikia habari kwamba ndo jamani mtafuna mkeo usimcheke masikini jinsi alivyo leo anajui kesho yake atakuja kuwa nani na usimtese loko chini kisa wana cheo anajui kesho yake ameandaliwa kuwa nani look Mungu sesumano sikalili maisha yana siri tusijua we na mimi usimkatie mtu tamaa jifunze kusubiri mambo yanaweza change in a minute alipangalo Mungu you can't stop Alileta lo Mungu you can't stop Aliamua lo Mungu you can't stop You can't stop Alipanga lo Mungu you can't stop Alileta lo Mungu you can't stop Aliamua lo Mungu you can't stop You can't stop Ushajiuliza riziki angekuwa anaitoa binadamu Pumzi unayovuta angetoa binadamu Hata peponi angecontrol binadamu Tunge na jiana Okay, wengi hufurai kama ukiwa hauna kitu Mungu akikupa wanageuka mbwa mwitu Wanenjaa katikati ya msitu Watakutafuna kila siku Yeah, waliamini sitoweza kusurvive bila wao Wakajivisho Mungu mtu Sasa awamini wanachokiona na survive bila wao Alenipandisha ni Mungu Look Mungu sesumano sikalili Maisha yana siri tusijua we na mimi Usimkatia mtu tamaa Jifunze kusubiri Mambo yanaweza change in a minute Alipangalo Mungu you can't stop Aliletalo Mungu you can't stop Aliamualo Mungu you can't stop You can't stop Alipangalo Mungu you can't stop Aliletalo Mungu you can't stop Aliamualo Mungu you can't stop You can't stop Alipangalo Mungu you can't stop Aliletalo Mungu you can't stop Aliamualo Mungu you can't stop You can't stop Alipangalo Mungu you can't stop Aliletalo Mungu you can't stop Aliamualo Mungu you can't stop You can't stop Yeah I just wanna say thanks to my brother Mukudo the big boss I see you brother Olandinga, yes sir You gonna tell my boy My nigga We talk about black and white
Be in London